Ramen Shiva.
Magic's anger on
beat. Baby, you got thirsty. Nikuona upo ya kwena bana kama taiti. Tena ni moto ata unipe marangapi. Asi wansu mosha jikuki kwa majani. Place ya mogo na ile mira yetu ya popo. Uje kejani na kutamani.
To daddy, leo niko area, mi niko inari. Siku wangi stinji nitakupa adi.
Nipema tam tam, tam tam. Uje nipone. Nipema tam tam, tam tam. Uje nipone. Tam 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 baby. Uje nipone. Nipema tam tam, tam tam. Uje nipone.
Take it, take it, like Bruce Lee.
Bruce Lee,
Bruce Lee, Bruce Lee,
Bruce Lee,